nebwebemu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo osale ekifino lumam bozikira ozikira lumu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo situka nonywamu ecupa nebwebemu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo olwaleero lwakusanyuka tetulina stress ifete twebaka landiro odyo nyamba tokuba esimu njijeko tonsumbuwa waita jiro nyongeremu vaibu mpulire bulamu nebali jiro wongeremu
tulifame kugwawo
norecho kale ofachi gwatari muwere funa yakagoye onsale kotego yonsasule situkanonywamu ecupa nebwebemu obulamu bwakiseera tulifame kugwawo osala ekifino lumamu bozikira ozikira lumu obulamu bwakiseera
tulifame kugwawo
mundeke nenyenyenye ekiwato nekyekyusa obulamu bwakiseera
tulifame kugwawo
stress njigoba gwanywa soda ndaba otugowa sisu kwa buliwe buziba tombu za ndagawa nawe tompapya tujira tuzinawa.